lwa Awusiranga todu mwenye lwa Na bedimbo hii hosiriwa Ya wakamranga hii hosiriwa Ndde ujejwe majike nanga hii hosiriwa Asente negi ya umwalele kirene ya ora jangdaribiwa Don't do the cheeky bar, Kangoa. Don't go better now, Gurdy.